Yo, anio ya ingi deo, K21 nyingi deo, Exxon ya bita jitu demu. Mzei, saba permissioni, nini chaka kone mkono jange mshikiri. Mzei, saba permissioni, nini chaka kone mkono jange mshikiri. Mzei, saba permissioni, nini chaka kone mkono jange mshikiri. Mzei, saba permissioni, nini chaka kone mkono jange mshikiri. Yo, mkeke waliye yuala. Biesa zobu patwa mi Mbako vange mbala vangwe taraba Vubu kamembele na vobu beni Yatama nye kuzina Mwapulani Waliye viwala visire kwini Viera gravi gamba ketonto nitoma nye kuzina Sejo funo ya manye kuzina genda Kuzina indieno negu ya sichegu ya indieno Negu ya toyo ya kubate Gweto chanku bamba Mba kubatoli mku watoyo Die yewe tarampuja wafuna ino Muzeyi, saba permissioni Nini chaka kone mkono jange mshikiri Muzeyi, saba permissioni Nini chaka kone mkono jange mshikiri Muzeyi, saba permissioni Nini chaka kone mkono jange mshikiri Muzeyi, saba permissioni Nini chaka kone mkono jange mshikiri Ochima nyonzi za mcharo Kangeni tanike no kulime nkora Engeje mia waile nkora Nikane kane na wewe tare Ochimanye kampara uvira mune zite Uvira wa manyi Zembira mundo wasa musao Gwaya gara mazigeno refreshi dadi Avira muna mazike Oyo freak for make avira ne dola Ye alien skin emission ye ya kawumbe Rubak skino deka sino figa 440 Waya seka janseli negu wala visire kwene vieraga Baga even yanda ve chocola Roya inyima nereza kuje miru kadi Bandi siba no money kaya ya ngamba ye Ye ya ne mawamura ya nimba mbuchi ula mungu nina muna madukare kambe na madugwa Nyumbe uchitolero Obuzibu unabumanya wansanga ni namoru Asa musa ukwe kuncha Walbaksile kasino figa 440 Waya selection the beat mkwano ani Wela kucha waja yesu geringo ya garaji Kobango manye sura mchikiri nga kalifangu Yade wanga pani namomu gomu nafu Wasuze nani mbuli rakate huoli na uswado Ya gala kuje siro jinkube mkwano Kuna kuma valentini wanimba mkwano ni namoru Asa musa ukwe kwa sure nani namazike musa Aganya bola vikosa gake 20 Muzeyi, saba permissioni Nini chaka kone mkono jange mshikiri Muzeyi, saba permissioni Nini chaka kone mkono jange mshikiri Muzeyi, saba permissioni Nini chaka kone mkono jange mshikiri Muzeyi, saba permissioni Nini chaka kone mkono jange mshikiri Mkwano zikiliza kwa te kubere Ndabe bere rio richari rito Mkwano zikiliza kwa te kubere Ndabe bere rio richari rito Mkwano to sura leka newe tena wewe tetwe nyenye bakoba Mbaraba bewe tabari na evi wala mbaraba bewe ta K21 leka mbiwete X on the beat ya jitu demu Ya jitu demu Rubak skino deka sino figa 440 Wires X on the beat remix yo